Kuyiga chali basuda bampala mpako mubireke kale ndi wangeri nyonga siti ensonga kifana nicho chendi mulia yambuza kolumu chichendi kate vinda vikasi vyenkola kwanza nosoleza we vya dunda nangenda vila onga vikuli okumanya ndi muntu goto manya bulungi na watawanya wanzale mbuto pano nyako ndifana na vakule kwecho pao ya zula mwatu chintu chendiva chava buka konyabune tata anyindi atene singa mutali yesi vave unakanyamu na matumbi yafana ya kula vyata fana na katime muna njika mutiamu manye chendi pamunda videmi ya kakumirimu muja kupatika nga obye musanze yali atina vamu mkunjire okutuza kati nje unyisana bandero kubiranti na yate mwendi wabalinya nimetwe nkirenguli sijatubira kubamanya wasera kawabesanja ama tuseno nobongo takurule sumurule byange bino bipya ndija mumweyo nembisengeka nenziramba we okutuusa nzirindizikibwa babwenje wenkola basu nagenda nensamwa samwawo nembagamba basi dunia yononese nabagikolamu nembabagamba bwe batalimu buntu bulamu tulaivo lwakitegeera bwe mbaloopye nanoonya ettafaali eryetasituka naliwummuzaku ekisereeta sipiidi n'ezinga kweri we yali eno tekyali basi nga bwe mbagambye teriko ogamba tinnawalamu kukyese nsibuka n'enkibagamba kuba olwomunnange tekolwangako neyoga kale bamubivunze kiri kipampagalumpanka zeddusa kondakita yekyawalwe nabaloopa n'atama akulu n'alinga mulalu ati yabatudde munooto kisiima omuntu alabidde mu bbaasi ndi kufa bagirimu teryatafosha wegomba bakutiye wewere kondakita alina olutondotondo ayomba n'obubinja mu bbaasi ndi akakabinja konna n'akasanya yentikula enkola empya mu bbaasi mwalimu omutto juzi kondakita n'akeera nnyo kubakya abagotulako kata basanye ekyali e rwanda mwakiwulira omusajja oyo tukukulumira enkola yesintuufu yo bbaasi jegenda weetuukira eribewewuse mapawo balimu entikula enani yali alabye ayoola bwayiwa leero ye waayagalira nakutiya lwakuba otuuse sesusewe sana kapati epipila injiniruwe ejatuzikirako ejetugenda tuvemu olwate tusindike ketuligivamu tugiyambe okugiddamu ate biri babigwo olijo otyakondakita omugambe jeyasa ate tuddamu tutule nze kerizikira sikibalimba nja kwesirisa ngaatawulira vayo tusindike siliva wendi nti nfulumemu tusindike alikola ekisasi kikulimba keri yakawuli sigala olaba okululibwa mu mutto wooli alijefulumya tiweebalabala basi duniya nkulu bulungi mwebaja mazibasi kwenywa mladi yetu butachamuka ebibangirize kiddo bya kizinda akati pase chamusokufa maika jaliko chinonya nawe nochibulwa kwatanyikafu eja kwengerere kwate nokufumba wava maze kiddo kyolaba base bijiganya kale ebyo bingi basi dunia bwete wesula naye abaffe nini basi jaliko kirudeyo maika babubuyambi bukolojo ne basi kakati kigu nabajitudde mutiryamira tulize na kigwo enusiye basi yotunulira notosasira limu ate tuve mugende luddawa basi eriwe mwiti yomba buli omu yeso nsenyombo ziwere eyanditasizanga labya bayomba yasakanya nti nno mungere pilot yavuga basi fala samwogerako okululi kuba ekimuvugisa envuga etasaana nini basi tebakolagana yamuwa omulimu ng'akyali mulungi basi n'ayiya omwami aginyage avuga ndiimambwa bulagizaye amanya ge mmanyiko lusiferi alina bambega bakeera n'abagamba batuyiteyitemu nga ye bw'avuga twedime nga ye bw'atugambye maika be yatugamba tubite kale munnange basi gye nkugamba eri mu nnyumba balala mpaka abamu bakyaganye okukwata by'abagamba ate abalala bakkiriziganya wabaawo basi awalala weeri eno mbadde nva mu lwampaka basi duniya efuuse yitasaana tunulira ebiri mundi tufaanane buli obubbi entalo n'obwenzi obutaliiko geji bw'oba osaaga ensi gyegenda mulisizayo ttooki terisala mulinde kigo kya basi bannange omuvuzi mubi motoka ya munne tagisaasira ate naffe mwetuli egyeyali etulaza tetutwalayo mwekwate muguma bange nashibagamba bayitayo obukadde kyeyo ku nkuzi kunda kitoni ntiya gyatutiya sisuubira kutuuka gye ndaga neekutte nnyo mu kasonda wendi naye eriiso lyankuba nditya ekiri mu tikka enjaga gyanywa mulimpulira enkoona kuddimwa kuba omutto twalikeera bangi kakati abali ku mpa wetuzira ate ayitawo era tunatukiina nti mutudde mulinga batalifuluma neweddaabiriza olaga bugonvu n'akuzimuula n'adda ku luggi n'olinda lunaku lwali kutiya ate nga totuuse gy'olaga iyo dulayiva takyali kuolu baasooba ekkoona ffunvu yeemanyi maika vayo n'otuyamba siragidde wabula mmenye ku mavi sebwobanga baasi wagikoowa tuweesezeeyo waakiri ekipya ogiseemu abakozi abazaana omulimu gw'okuvuga nange gwensabye netegese kuvuga bulungi si bya lusiferi ono byavuga kino kireke n'okuba kivunze otikulemu bantu b'okiteemwe bannange ekirowoozo kye ntaddeyo kikyamu ekyo Omusa jono avugane kunda kitaba cha munno ati nga bachika nze nino bwongo butaganjula byenzula byembawa so bwemba ono ntunulira tontebeza kubeera ntyo. Dunia nyumya ya kuwa neje kula zambo tumanyi yatuja mukube itambikande engude na mwezi chanyolwa kuwa batya nyini yo kamara jitega Mungu do mwamanyi ndi mwita te baba waguzane mubikande ne kanka bukemba tibezigwa bali tuisawo ne wetugenda bwata makubo twagabalama kati base mbuse ya bazaye omuntu alabidde mu ttalo lino osanga ne yali omusosodooti nga nibiyali kugwawo shalaba tashalengerayo ne gye tugenda omuntu abulidde mu baasi enfu luzuferi kakati avuga taweera abye baasi n'abalimuyo n'abantu emitima bamugigonze kyalagira bo kye bakola kimunye omwenge n'ebitamu byoze nti weewaawo era ennywa gye tunywa munywe njaga nga mutteme musanze ndi weewaawo ate era bwe guli obwenzi gufuuke na muze mulungi mukwate n'obuta abasajja temutya ebyo bye biri mu baasi gye nkugambye eyava mu kkubo lyayo eddamu yali nnyini baasi sebugiro talageko bunensenke baasi gyeyita tutudde omunga emiteteme ate edduka nnyo kyekibi kondagita ne tulayiva abantu boba kyamunno basi tufuna gayomba kondakita yetu muleke tulaivo no kwetu batugamba atujeke fujo byavuga bubi basi si yetu kimugambe eri nanyini ye yamuwavuge nava ku mateeka ge yamugambye n'agifula iyagipezawe era nyini yono kamala gisanga talwabula teyebalabala bwana kimanya nti tekimugambye ajja kujja mu swiki yafubutuke ayo nnyiniyo waligisanga n'agidabiriza n'efuna omupya tulayivanga yavuga tadiima ng'akebeera n'omukoba nga mweguli katonda byantumye byombi bagambye munambuuzewe gye nsula ayogerera mbantu ne ku musabe gwali wadde eriyo abatamuwulira mulijjukira ebintu bye mbagambye ng'essaawa etuuse terina wala munsongeko olunwe nti watugamba waddabamu tetwakubwako maze ogwange ninda terwe ndivumbula nfuna agadda naye baasi buli omu yeerowooleza entemye empenda kaniddira waka nze erimani eryebatize basudde eryaffe lya lulyo ngenze nja kudda n'ekitereke nze nvumbula ebipyamaani